magalada baydhabaa xarunta gobolka baay waliba dhalinyaro diirasan lihidan laanka gebagabeeyey tababar dareeray muddo 4 bilood oo la ka baray ay xirfado shardubon oo ka shaqaysada kuraan dhalinyaradan xirfado la baray waliba laa ku shal xoray horeyinka barakacyaalka baydhabaa aana soo la baray xirfado ay ku mid yihiin daraawalnimada alhanka shirqaanka qurxinta bilaanta iyo xirfado kale waliba mashruucan xirfado shaqada dadka danyarte ebraka ayaa kala ka baray isku kaaladayna hay'adda madfu oo taageero ku helaysa hay'adda World Vision iyo hano kala hano kumida dhalinyarada langobada tababarka muddo dareere iyo waliba iyo ku hadlayna waliyaabo iyo ku baradeen iyo naag mahadnaqeen maamulka hay'adda
ma wara oo garashka mashruuca iskaaladayna aray hay'adda la raa World Vision iyo Map Action kama hasin iyo maalin dolna baran dhamaantii kama hasin daraawalnimada makaanka baar ilaa oo ilaa kula baahan oo wataali hamiyiga uu wadaan horigaal tooniyada hay'adda iyo maamulinta baran ee diyaar kama hasin
ahayn muddo 4 bilood ah yaa all sufficient inta qalabkan ee baraasi laterolka maanis ee balaasta safayla aan fahmin kulli dadka ee walna baran boqolki boqol ma hasin marka alaabtana aanu sameeyin ee musqulaarta oo qalabka la isticmaalayo aanu sameeyin marka ma hasantiin aran
bismillaah maybal rajmal maala sheeb wala baala ka barday xarunta matfo wala baala na bartay world fashion hadan aragay tan xirfada shaqanka la mar wal baala na boogaday sim aragay tan intini kordhi rajeena insha Allah
bismillaahir rahmaan rahiim magay way balere sukure ibraahim abdumo maga leere meel hayda wala na baraasi gold fashion waay meel wala na hanay ibraahim samay leere mayle raayis safarshaan na baray shargaanka kabardaani shargaanka siyeed aan barani maasha Allah walaad ilaa dadka shaqaysadahayna markasta uu bardaani weyn kormeeray kooy hadana markii uu hadana aan si saasam la hadana mayle raay nin kormeeray
assalaamu alaykum heedo old fashion ya wali barti harunti oo madfo way akbarani markasta baan kormeeray kormeerka in ma hay barwala ma la kormeeray kormeerka baadna harunti walni bari madfow wajaan nibaray walkast oo wajaad galab jeen walna baray
dhinaga kala liiban ibraahim madaxa hay'adda madfow ya sharaxaad kubi waliyaab la baray dhalinyarada muddo 7 barkan dareere iyo muhiimada iyo in la ta xirfado iyo isla markaas la baray
mayba kasoogna harunta madfow vocational training oo onka dareere dad la ku xuli IDB-yada iyo host community-ga oo muddo 4 bilood ah la ka baray xirfad shaqo abuur lan kusoo biyay ee yamayba dareertay xarunta mayba noqotaa bigriyay oo qobaday barnaamijkaas ay tii hay'ad World Vision iyo USAID iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo hay'ad Madfo Malaption Development Foundation dadkaas oo xirfadeyalka iska jiraan gabdh iyo dhalinyaro oo la baray xirfadoos shale beauty salon iyo mayla baray welding alhan oo garaashka la tago garaashka la tago bari mayba la baray sida lan afamo waan dhawashanada ganjeelada gulwalbu alhan ka saabsan sidii uu xirfad iyo ka shaqaysada fadan qaybta kale mayba la baray mechanical and driving oo in iska jiraan mayla raay driver iyo mechanism wal bari driver wal bari muddo 4 bilood ay baradayn marka geega taariikhdu 28 mayba la kureejay aqabki oo ka shaqaysada fadan yelo kureejay marka qaybta oo driver iyo mechanic relation noqon gooy qalabki kale oo ka shaqaysada fadan oo mechanic ka shaqaysada fadan walsi driverki iyo license ku fadan waysi qaybta welding-ga saas amal walaagi alhanki wala ku farshaanka iyo ku soo qabsada fadan alxamad iyo kulli walsi wal kureeji gabrono may bal kureejay beach sailing-ki aqab yelo kureeji